Molweni kwakhona isihlobo zasepokothweni, ndiyabulela bethuna uba niphinde nibuye nize kule ndawo yethu yokuncokola ngokuphathwa kakuhle kwemali. Ithani zava niyo mnwabele incuku yethu yanamhlanje, apho sizawube siphendula umbuzo obuzwa kakhulu kuzo zonke iindawo endihamba kuzo. Ndiyathanda ke ukuqala ndiphinde ndikhumbuze phambi kokuba singene emxholweni ukuba kule nkqubo sincokola sabelana ngolwazi ngokuphangeleleyo. Into ethetha ukuthi yonke into endiza kuyithetha namhlanje uyakwazi ukuyibona ngakumbi kwesi sihloko kuba sisabe sithetha nge-RSA Retail Savings Bonds. Iwebsayithi yakhona ngu-rsaretailsavingsbonds.gov.za. Sikhe sayiqala ke le ncoko kulo nyaka uphelileyo. Ndifuna uqale ndicacise phambi kokuba siqale sincokole ngokubaluleka okanye ngokuba kutheni na kuye kwakhanya kum uba mandincokole ngezi-retail savings bond. Asithethi ngebhondi le yokuthenga indlu, sithetha wena ngebhondi esakhe sachaphazela kuyo kwisiqendu 11 kulo nyaka kupheleleyo, apho sasithetha ngesihloko okanye uhlobo didi lwe-fixed income investments. Siyafumaneka ke phaa kuepokothweni.co.za. Ngoko ke i-RSA Retail Savings Bond yindlela ethi i-fixed income investment ivele ngayo kuwe wena mntu ulapho ekhaya, okanye indlela ongathi enye yazo phofu zininzi indlela ongathi nawe ungayi-investa okanye uyityale imali yakho. Ndiqonde ukuba makhe ke ndikhankanye apha kuni le nto ye-retail savings bonds kuba yindlela urhulumente wethu azama ukukhuthaza ngayo ukuba sonke singabemi boMzantsi Afrika. Zinintsi ke kakhulu iinkcukacha kwiwebhusayithi yabo njengoba benditshilo ku-rsaretailsavingsbonds.gov.za. Nikhumbule ke uba xa sithetha ngotyala lwemali sithetha ngokubana ujonge ixesha okanye ithuba elingaphaya konyaka. Umzekelo, apha ku-rsaretailsavingsbonds.gov.za kukho iintlobo ezintathu. Eyokuqala kuthiwa yi-fixed rates, iqala kwiminyaka emibini iye kwiminyaka emihlanu. Uyakwazi ukukhetha i-rate eyamelelene neminyaka emibini. Namhlanje ngale mini ndincokola ngani nayo ngayo, i-rate yeminyaka emibini ngu-8.75%, eyemithathu ngu-9.25%, eyemihlanu iminyaka ngu-10.5%. Into ethetha ukuthi ukuba ngaba unemali onqwenela ukuyitshixela le minyaka sendiyikhankanyile ebekiwe yona phaa ku-RSA Retail Savings Bond, zii-rates ezi abanika khona igaranti yokubana ukuba ufaka imali yakho uyitshixele kule minyaka emibini, emithathu, emihlanu zezi rates ozoyifumana. Kube khona uhlobo lwesibini, i-inflation linked rates, nazo zifumaneka kwapha kwa-RSA Retail Savings Bond. Kona ke ii-rates zakhona ziqala kwiminyaka emithathu nemihlanu nelishumi, ziyashiyashiyana ke azifani ii-rates. Kuba ezi inflation linked i-3 years yakhona inzala yayo yi-2.75%. Kwi-inflation linked i-5 years yakhona inzala yayo ngu-3%. Kwiminyaka elishumi njengoba besithenje kwi-fixed rate ngu-10.5%, apha kwi-inflation linked ngu-4%. Kube khona nenye entsha ekuthiwa yi-RSA top-up bond, yona ekunikeza 9.25% inye i-rate yayo. Umahluko ke kule intsha yinto yokokubana iyafikeleleka, uyakwazi ungena kuyo nge-R500 okanye de ezizokuqala zimbini ndikhe ndazikhankanya zona ziqala kwe-R1,000. Njengoba besinditshilo ke yindlela le urhulumente wethu athanda okanye ebone ifanelekile yokubana asikhuthaze sityale imali. Kuba kaloku khumbula kwiincoko zethu ezidlulileyo besikhe sathetha nge-interest rate cycle, sathi into kokubana xa utata uLisetsha emane esithi ezindabeni uyenyusa, into yokokubana uqoqosho lwethu nolwamanye amazwe kuzama ukumanejwa laa nto kuthiwa kukuhla kwe-value yemali, inflation, ngale nto kuthiwa yi-interest rate. Into ethetha ukuthi thina ukuba mhlawumbi sinamatyala awe iakhawunti, awendlu, awemoto, njalo njalo, imali esiyityalayo okanye eza kufuneka siyibhatale iya nyuka kakhulu kuba thina sinamatyala. Ukantike xa singabantu abasevayo, abongayo, abatyalayo, siba nale advantage okanye into esilungelayo xa singena kwizinto ezokonga ezifana ne-retail savings bond. Into yokokubana zinyuka i-rates nje ithethe kuthi imali enzala esiyityalwayo ezawubuyela kuthi iyenyuka nayo. Ngoba kaloku khumbula, xana unika okanye utyala imali yakho investor kwi-RSA retail savings bonds, ithetha into yokokubana uboleka urhulumente imali. Sasiyithethile njengoko benditshilo ke kwisiqendu 11 nomathibana amathoba, into yokokubana urhulumente uyashota mihla le ngemali yokwakha izikolo, indlela, izibhedlela, njalo njalo. Yiyo le nto ke athi ngaphezu kwemali le ayikolekayo ngerhafu yethu athi abuyele kuthi, athi bemi boMzantsi Afrika, buyani nizotyala imali, thina sizayigaranta ukubana la mali uyifakileyo sizayibuyisa isenjengoba injalo, sithi chatha ne-interest. Ngokwezi rates besendisikhankanyele bethuna, yonke le nto ndiyithethayo ikhona kwiwebsite ye-RSA Retail Savings Bond. Indawo ke okwaziyo ukuya kuzo ukuyofumana okanye ukwenza uvule le account ye-RSA Retail Savings Bond kuseposini. Kwiwebsite ye-RSA Retail Savings Bond kwakunye nakwii-offices zabo ezisePitori. Abantu abavumelekileyo ke besenditshilo ndathi ungummi waseMzantsi Afrika uvumelekile, kwaye ukuba uliqembu, uliqumrhu, uyigroup, usistokfela, ungumgalelo, ninomgaqo siseko, niyakwazi ukuya nani phaa kwii-offices ze-RSA Retail Savings Bond ukuba ninomgaqo siseko. Kufuneka ke ezi dokumenti ziqhelekileyo, i-ID, i-proof of address, kwakunye ne-proof of bank. Bethuna ndifuna ukuyimisa into yokokubana njengoba ndithetha nge-RSA Retail Savings Bond nje, ewe inazo iindawo ezilungeleyo, kodwa ke andifuni ukuba uyicinge yodwa, ucinga uba hayi ngoku zonke ezinye isikhe sithetha ngazo, ukwakha kumhlaba, ukuthenga indlu, ukuthenga ii-shares, njalo njalo, akulunganga ngoku ukuba sizisa le nto. Hayi, cinga ngohlobo oluthini, oluthi uquba kwizinto ohleli utyala ngazo kakade. Le nto amangesi athi yi-diversification. Akhe wathi uxa wam usiphelele ngokubethela nge-equities, wathi cinga ngenkomo yesisa, apho iinkomo bezisuswa bezingahlala endaweni enye zonke, ezinye bezithathwa zisiwe kwizihlobo, kwizelamani, kwindawo ekwaziwayo ke into yokubana i-environment ayifani. Mhlawumbi kuyaziwa apha ekhaya into yokokubana ngexesha elithile apha kule ngingqi yethu kukhona imbalela, kodwa ayibikho mhlawumbi kwamalume osendaweni ethile, okanye kukhona iimfazwe eziqhele ufika, njalo njalo. Cinga ngolo hlobo ke naxa ucinga nge-RSA Retail Savings Bond. Bethuna urhulumente wethu uyifaka igaranti yokuba uzawufumana imali yakho nezi rate bezikhankanyiwe kwiwebsite. Kuba kaloku khumbula, urhulumente nguye kuphela onelungelo lokuprinta imali. Masithi ukubana ngaba yonke into kungathiwa zitshile zonke izicheku, kuthiwe akukwazeki, kuvalwe, kucime zonke izibane, akho nto ilungayo, ngabo abanokwazi ukuthini, ukuprinta imali. Ibe yiyo ke ngoku enye yezinto ezibangela into okokubana noko ibe nomtsalane le ndaba ye-retail savings bonds. Andisho bethuna uburhulumente wethu uzawufeylisha, andinothanda uba makafeylishe, kodwa ndizama ukuphendula le ndawo yokokubana urhulumente uyenza kanjani na into yokokubana agarante le mali yakho ubuzayibuyisa enjengoba injalo inenzala ethe chatha. Ifanele umntu onjani le nto ye-RSA Retail Savings Bond? Cimba into ebalulekileyo into yokokubana unanze iminyaka oyikhethayo, ukubana imali le ongazumane uyirhalele imane ivelelwa zingxaki, ukuba mhlawumbi ukhetha le 5 years, ukuba ukhetha le 3 years, njalo njalo. Funeka uyazi uba la mali uyoyitshixela. Kona kona bayakwazi ukukunika xana mhlawumbi uthe wavelelwa yingxaki, mhlawumbi efana nokusweleka, uyawusake amaphepha athile uyokucacisa ngawo. Kodwa eyona njongo kukokubana le mali ibe yimali ezawujixeleka ukuze ufumane ezi rates zikhanganyiweyo kwiwebhusayithi yazo. Bethuna lena entsha ekuthiwa yi-top up yona ndithe i-rates zayo ngale mini yokushicilelwa ngu-9.25%. Yona into emnandi ngayo yinto yobana uyakwazi uqala nge-R500 kuphela futhi ukwazi ukongeza mhlawumbi xa kufike isente ezithile, xa kukhona imali ethile ongenayo wongeze, abazuthi hayi incile imali yongeza ngayo tu. Okwesibini bethuna, kuzo zonke zontathu ezinhlobo ze-retail savings bond uyayifumana i-interest yakho, ukwazi kwawena ukuthi hayi sanokundibhatala, ngcono ndiphinde ndiyibuyisele. Ibe nalanto ke ngoku imnandi kuthiwa yi-compounding effect. Ukanti uba wena upenshele mhlambe masithi uthatha esasixa semali la 1/3, uyakwazi ukuthi hayi mna eyam inzala ndicela nindinike bethuna ndiphile ngayo laa nzala ndingayi-reinvest ngoba kaloku awusenayo mhlambe omnye umvuzo. Bethunana, ndifuna uphinda ndithi kwakhona into entle into yokokubana urhulumente uyasikhuthaza uba songe sityale imali, kwaye uthi ndizawuyibuyisa imali yakho injengokuba injalo loo 10,000, loo 500, loo 1,000 kwakunye nenzala ethe chatha exhomekeke into yokuba ukhethe eyiphi na kwezi zikhethwayo. Mandingabi mde kakhulu ke bethuna, ukuze nikwazi ukuyozifundela phaa kwiwebhusayithi ye-RSA Retail Savings Bonds. Kukhona nesihlobo esendisicelile ukubana sinamava kudala safaka imali apha kwi-retail savings bonds. Sizawuthi xa sithetha naso singene nakwimiba ye-tax implications nokubana kwenzeka ntoni na xa wena umntu o-investileyo mhlawumbi usweleka, ithini nala mali, ibhatala kanjani na. Kodwa ke sawuphinde siyichaze kumacwecwe ethu onxibelelwano kuFacebook, kuInstagram, kuTwitter, undwendwele nakwicwecwe lethu epokothweni.co.za. sinayo neWhatsApp line apho ungafumana khona ezi ziqendu ku-072 650 7641. NguWhatsApp lona wokuba usibhalele futhi ngokunceda abantu abangekhoyo kwi-social media okanye kwii-podcast platforms. Uyakwazi ukusimamela kuSpotify, kwi-Apple Podcast, kuGoogle Podcast, njalo njalo. Nibe nexesha elimnandi, bethunda, saphinde sibonale kwixesha elizayo. Enkosi.